Eyo nga tuvudeyo ya kulira oludolwa bwa government mu parliament Joseph Ssenyonyi ono ne avuddeyo n'avumira ekya gavumenti okusalawo okusaasanya obuwumbi 37 okubanga ate gavumenti egulira kampuni ya Roofings Limited ekyuma ekya power stabilizer nga yeebuuza emitendere gyayitwamu okudduukirira abagagga nga Sikanda era ng'ono n'agamba Sikanda Line songa waliwo ne bannayuganda bangi nga bizinensi zaabwe zibatuubiddemu oba kiyita okuba nti amabanja gabatambuliramu kyokka nga tewali gavumenti weeviirayo kubayambako. Bino no abyogedde mu palamenti gavumenti bwe yabadde yanjula embalirira y'ennongosereza ey'obwesedde 8 n'obuwumbi 14 nga kunono kwe kulina obuwumbi 37 okudduukira Roofings Nnamanve okusobola nate okufuna ekyuma ekyo.
37 billion shillings for a power stabilizer at Nnamanve to enable roofing group expand steel manufacturing. This is not a national project, Honorable Speaker and colleagues. This is a direct subsidy to a private wealthy individual. I have specifically raised many complaints here, several. These subsidies, the monies that we extend to Atiak, Sugar Factory, to Roko, Inspire Africa Coffee Factory, and so on and so forth. You have never come out clean here for people to know. This is how I access a shot in the arm from government. Because we have ordinary people downtown with their small shops and so on, they also have loans. Their businesses are also crumbling. And they're saying, I would want government to aid me. Why is government aiding only a few wealthy ones? What's the process? So that somebody knows, this is how I apply. But you will come here.